We are. What a baby. Are you going to say again, man? Alabino would have made no good first capella, so we go to the Calotte Becilla do Cielo, meet the Kio. Emi Sumba Lecleraj Alasaba, we did with the Cavignano would lurdy. Tap, tap. The twangs. Ominine lo mina de amu, amisa nyono banyu.
What a Phoebe.
Avera lera yurumbolo, chiega mano anga, emikai. Avera lera yurumbolo, chiega mano anga. Mami nyari gimura mula ya kiki besmen. Narge waka waka. Nyati joke menyara mola, abende manange. Nyati joke menyara mola, abende manange. Kanjiri manari wala onenewea, kanena nyiso seta.
Na wacha wacha niri ni eka kake left.
Kanjiri manari wala onenewea, nena nyiso zeta. Nakono gina onge dalawa, manono mihoge wea kende. Nanyiso gina dakeleju, manono mihoge wea kende.
Anakia gochoku piny.
Kingi akakar wakora, bangi njirigo nyera tuangu.
Atiswali ni uwecha bedwara yika korwa koresha.
Inona ni ya unge tich, bangi njirigo hea tuangu. Lakina hoko nyara mola, neno ye geseta.
Eno ye, edake dhirikate chan.
Lakina hoko nyara mola, neno ye geseta.
No ye getabu mora mora mantie, ni waburo kalo kode.
Dalawa, bedo no ye geseta. Nako nena onge dalawa, bedo no ye geseta.
Jaber wan wadak mane leju.
Nanyise ni wadak leju, meli no ye geseta.
Enoko deo ni nyaka bedo geot.
Ochako kawa pangolane, meli no ye no era.
Otwachulo matiri fiuti to saboro mwabide gareas. Nete.
Wachako kana onge tich, enuno ye no era. Wachako kawa onge tich, melino ye no era.
Mok gombo la ujirani.
Kinyumo tako mwonge gombo, ako ninya kidongiri. Ako ni nyaki dongri.
Ene kata nwacha mwa napote liare. Okuno chune.
Nyara mula chika onge wombo. Emo gula oko. Nyara mula chika onge gombo. Emo gula oko.
Eno onge chama mwako masti mbunu siko kodoge.
Kinyomo dako mokri amdi mbunu. Tadie nyaki dongri. Emugula oko.
Umera chama ngoka dhako ae. Ojur makuru kata mapiuk ni mi.
Kiyuro dhako mokte chudi. Ako ni nyaki dongri. Nyara mula chiga okte chudi. imogola oko
en onge seche moketo go sime flight mode oler
inyuomo dhako mok jaraba adieri nyaki dongri pamela chiega ok jaraba imogola oko
keno dogo wodi seme kolunje chor yunis dima
temi nyuomo dhako mwar akoni nyaki dongri Adiri nyaki dongri
Wudu fibi doge man adir Dongi yene lamo ber
Anena nyumo da komo war Emo go la oko Anena nyumo da komo war Emo go la oko
Ese kini nyakwaro kombo wudu kangesu Wacho ni
Nyara mula chiga da komo war Emo go la oko Lema lema,
ya sai pare chuora.
Osi koma ko lema lema,
ya sai pare chuora.
Jack min pesa ganyado ya turge me chele. Iwacho nango,
waonge goto lema lema,
ya sai pare chuora.
Kik wiwil mo kimoso kukomo vekta, uda chieng, mano ya kara chuonyo.
Waonge garito lema lema,
ya sai pare chuora.
Dadi chieng moro wambe ni wabedi ka jime dao
Wapango lani to lema lema
Nyasaye pare chuora
Chieng moro wagere kata ot moro
Ne oko lem ni dalage
Olemo mane ode
Olo mon matimo biasara to koma tuchege
Ne oko lem ni mamage
Olemo mane ode
Opo ngolo some ode kodonge koko
Lolemo mane ode
Ne okolem next ne
Lolemo mane ode
Nitie mon makatimo wala toro mane boyfriend pesa Enonge kido no
Namiemo mea gero dalana Achule lembi nango Namiemo mea ngeo gari Achule lembi nango
Oska wuru magige magineno madieri
Labie momi ayudo tichetho Achule lembi nango
Labi wudi nyahongo wudi tigari usipna mawei wudu genya
Nakouni lau kadugo dala Monda chulu go lembi
Aoro mokoro tachul
Adwa nageri ni odikidi Monda chulu go lembi Chikoro, mona chulo go lembi
Sani to koro nengiriemba rimba gaji nyatena
Oro mangi uniga chikoro, mona chulo go lembi
The drive, the land
Lema lema nyago ugo,
mangenye podo waremo
Lema lema nyago dula,
mangenye podo waremo
Nitiema podo waremo mama
Lema lemo ke useme
Mangenye podo waremo
Kao kilemo Jujugi gedang chakubagwa
Lema lema nyago uma
Mangenye podo waremo
Sikuma ki lema lema Nyasai pare chuara Sikuma ki lema lema Nyasai pare chuara
Otino nya boss wudu ndiru kagan Ah Boss do tino oche baba thoma
Yabere nyara mula inamba chiel Tu ine mikai Yabere nyara mula inamba Chielo, to ine mikai
Ine mitelo
Aoko nyajoge pachia to ine mikae
dako maonge ngaito nge gombo
kikwano mundo tuango tinamba chia to ine mikae kikwano mundo tuango tinamba chia to ine mikae
obera monde kao namba nini ni kichuni to benderia kendi school
e mono majoluri namba chia to ine mikae to ine mikae
ae temo kenda matayo leyal ka intie
ninye kenya kanyara rayana no sam to ine mikae ninye kenyara sembo moleva no gul to ine mikae
mano mama Maxwell ae
ninye kenya kadera lili no sam to ine mikae
miso dir to vedo gido genda gringo
nyekna jodede vero nera wolo to ine mikae
nyagina
nyekna ngamena kote moyedak to ine mikae kopuni jiga to to neni mirito to ine mikae
wewo no winje kaka dakono te kuneri chore kaka nyage tagore
kupuni chinga toto nendie maloro to ine mikae
ang'eyo ni ok nibukri ne ji ni kore gonya gi ruoth
gitimo nindo tuango to nendie mirito to ine mikae
mono moko siko ni ana chora na gonyo gi ruoth leo chuny
gitimo nindo tuango to nendie maloro to ine mikae
ok ipimno kata kaka nogoi
chabere nyaramula inamba achiel to ine mikae. Yeah.